Kummelo kwanga chifukwa cha ingapo misonkano 15 uko ku Arizona. Tinali ndi nthawi yopambana. Ambuye Yesu anangotidalitsa ife mopitilira mochuluka. Iwo anayesetsa kuti achite pang'ono pokha kachitidwe ka Ambuye. Ine ndikudalira ichi. Iyo ikhoza kukhala njira yolondola yofotokozera izo kulowa mkati ndikuyatsa malowo poyamba. Ine ndinadzapitako masiku angapo mtsogolo mwa nthawi, ndinali ndi misonkhano 10 kapena 12 pa mipingo ya ikulu yonse kudutsa mu Phoenix, Sunnyslope ndi Tempe ndi Mesa ndi kudutsa kumusi kumeneko. Ndipo kukhala ngati kuyatsa kozungulira konse ndipo kenako nkutsogolera izo zonse ku mausiku asanu a msonkhano waukulu. Ndipo iwo unali msonkhano waukulu kwambiri umene ife tinakhalapo nawo mu North America. Iwo unali wopambana, kadzutsa wankulu kwambiri ndiponso phwando la usiku umenewo. Ine sindinathe basi kuti ndidziwe kuti anali angati amene analandira mzimu woyera. Izo zinali zopambana ndi angati omwe analandira mzimu woyera, ndi angati omwe anachiritsidwa ndi kupulumutsidwa. Izo zinali zopambana basi. Chotero ndife woyamikira kwa Mulungu pamene ife tikuona nthawi ikusuntha. Amuna ambiri opambana anabwera, mmodzi wa ichi chimuchitira mʼbale Nevo ubwino ochuluka. Ine ndinamuona mtumiki wa Presbyteria wochokera ku college ya Chipresbyteria yayikulu mu fuko lino akuvina mu mzimu. Oh my, icho ndithu chinali china chake, iye analandira mzimu woyera. Ndipo kenako iye anandiuza ine, iye anati, ine ndili ndi imodzi ya matepe anu, anati, iyo sinali yabwino kwambiri, anati, iyo imango lumphalumpha, koma anati, ine ndinayitengera iyo ku college yanga, ndipo ndinakaisewera iyo. Ndipo anati, pokhala mwamuna wopambana wazowerenga maganizo kumeneko, iye anawakhalitsa onsewo chete, chabwino, iwo akuyenera kumvera izo kamodzi muli monse, iye anatero. Ndipo iye anati, anayamba kuvina mu mzimu ku chalichi chake, iye atatha kulandira mzimu woyera. Ndipo iwo anati, abusa, inu mudzaphunzira liti sitepe yatsopano, iye anati, pamene osonkhana anga akadzata aphunzira iyi. Ndinaganiza kuti izo zinali zabwino kwenikweni, inu mukudziwa ulamuliro wolowezana wa Chipresbyteria. Inde anati, pamene osonkhana anga akadzata aphunzira iyi. Chotero ndicho chinthu chabwino. Chimodzimodzi basi monga khanda, basi wobadwa kumene ndipo komabe iye wakhala chabwino, inu mukudziwa chimene iye akuyenera kukhala, kudzakhala profesa wazowerenga maganizo mu college yayikulu ya Chipresbyteria mu Boston, chabwino, iyo ili mu United States. Ine ndinaona mmodzi wa wankulu wa madokotala a mtima wa amayo akulalikira uthenga mu mzimu ndi kumayankhula mʼmalilime. Oh my, ine ndinamuona katswiri wina amene anali wa Seventh Day Adventist wochokera ku, iye anali katswiri wa mtima ndi pa khonsinso, ndipo iye bambo wokalamba analandira ubatizo wa mzimu woyera. Iye analandira iwo usiku wina, ine ndinayika manja pa iye uko pabwalo, ndipo iye analandira mzimu woyera. Chotero ndife, basi zinthu zochuluka zimene Ambuye wathu anazichita, zimene ife tili othokoza, ndipo makamaka kuona pa nthawi ino. Kenako ine ndinati kwa iwo, kodi inu mukuzindikira ola limene liti lidzakhale pamene namwali wopusa adzayambe kupempha mafuta? Iyo inali nthawi imene mkwati anabwera, ndipo anthu amene anali atakonzeka amakalowa. Oh, ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti ife tikukhala kuno mu masiku otsirizano. Mukuona, ine ndikukhulupirira kuti ife tikukhala mu imodzi ya nthawi zopambana zimene dziko linayamba lazidziwapo, basi mkatikati mwakudza kwa Ambuye. Kodi izo sizodabwitsa? Taganizani kuti pafupifupi nthawi iliyonse tsopano malemba onse atsala pang'ono kukwaniritsidwa. Ndipo chotero ife tikumuyembekezera iye nthawi iliyonse. Ndipo ife tikuyenera kuti tizikhala pansi pa ziyembekezero za mtundu umenewo, kuti basi nthawi iliyonse izo zikhoza kuchitika, muzikhala mutapemphera, mutakonzeka. Pa zina za zokambirana lero, ine ndekha ndinakumana ndi wa misionari wochokera ku Formosa, mkazi wochilimika wa usinkhu wa zaka 73, ndipo akhoza kudutsa kwa pafupifupi 45. Ndipo iye akadali abiti, ndipo akuyenera kuti anali mtsikana wang'ono wokongola. Ndipo iye anati analeredwa pa khomo la Chikhirisitu kumene inde ankata nthawi za inde ndipo ayi ankata nthawi za ayi. Ndipo iye analeredwa pansi pa chiphunzitso chosamalitsa chimenecho. Ndipo iye anati mʼbale Branham pa usinku wa zaka pafupifupi anati pafupifupi usinku wa zaka 8 ine ndinkaganiza kuti ndinapereka moyo wanga kwa Ambuye Yesu. Iye anati pafupifupi usinku wa zaka 12 ine ndinakopedwa ndi mtumiki wina wake wa chipembedzo kuti ndimayenera kupeza mdaliso wachiwiri. Ndipo anati ndipo ndinanyengedwa moyipa muzimenezo. Koma iye anati pafupifupi usinku wa zaka 17 ine ndinalandira kwenikweni mzimu woyera. Ndipo iye ali kumbuyo kuno tsopano akuyesetsa kuti akadzutse ina ya mipingo ya Baptist yogona iyi. Iye anati ngati panakhalapo chilichonse chimene iye anachiona chimene chinali chakufa, iyeyo ndi wachi Baptist iye mwini. Iye anati ndi mipingo yakufa ya chi Baptist iyi kumbuyo kuno. Iye amaitcha iyo mosungira mitembo. Ine ndinati chabwino, ine ndikuganiza pamene iwe uli patsogolo pa nkhondo, ine ndikuganiza tsopano iye ali tango ganizani ine 52. Iye anayamba kumapita ngati wa missionary ine ndisanabadwe. Ndiyeno ine ndimaganiza kuti ndakalamba kwambiri kuti ndizipita kumunda, ndipo ine ndikuganiza mai ndikhululukireni ine Ambuye. Ndipo iye ndi wabwino, wowala ndi wochangamuka basi mmene yanga khalire. Ndiyeno amandiuza ine zomuchitikira panjirayi. Ndi mmene uthenga umafunikira ku Formosa, ndi China, ndi Japan, ndi kwina konse. Chotero iwo anamutumizanso iye kubwerera kumunda, anati iwe sungapite kuminda, iwe utadusa 70, iwe ukudziwa. Chotero iwo anakamubwezako iye. Koma iye sango khala chete, iye akupita ku misonkhano yayikulu yonse ya chi Baptist iyi. Ndipo iye anati Billy Graham anati mmene iye amanyamulira uthenga wa chi Baptist chinali chobwerekera ku mpingo wa Baptist. Anati iye samawatengera iwo patali mokwanira kuti akalandire mzimu woyera. Iye anatero, o mlongo, inu mukhalebe ndi zimenezo. Izo zonse nzabwino. Iye anati achi Chinese amenewo kumbuyo uko, anati iye samawalola iwo kuti azingopita ndi kuti ife tikukhulupirira Yesu Kristu. Anati zimenezo zinali zabwino, koma anati iye anawapangitsa iwo kukhala pamenepo mpaka china chake chitachitika. Ndipo kenako iwo anadzakhala Kristu enieni. Ine ndinati umo ndi mmene zimakhalira mlongo. Kungo wauza iyo, kuwalola iwa akhalebe mpaka china chake chitachitika. Nanga bwanji ngati atumwaka nati, sopano patadusa masiku 9, ife tikukhulupirira kuti taupeza iyo. Mwaona, tiyeni tingolandira iyo mwachikhulupiriro ndi kumapitirira ndi ntchito yathu. Mwaona, izo sizikanagwira ntchito mkomwe. Iwo anadikirira pamenepo mpaka atadziwa kuti china chake chachitika. Ndipo ndilo limene lili vuto ndi ife lero, ife sitimakhala utali wokwanira. Chabwino, ndi chifukwa chake kenako ife timangokhala moyo wa mtundu wonse kumachita chilichonse zosatikhudza ife chifukwa ife sitimakhala pamenepo nthawi yokwanira. Lero ife talowa mawa tatuluka ndi njira iyi ndi njira iyo. Ngati ife tikana makhala utali wokwanira mpaka iwe mkulowamo ndi kutseka chitseko, iwe ungakhale mmenemo ndiye. Iwe ungasindikizidwe kufikira tsiku la chiwombolo chako. Ndine wokondwera nazo kwambiri zimenezo. Ndipo ife tinali ndi nthawi yopambana monga ine ndinanena ku Phoenix ndi kudutsa mchigwa, ndipo ochuluka a Khristu kumeneko ambiri ayiwo atagwiritsitsa ndi moyo wokondedwa. Ine ndinapita kuntunda ku South Mountain mkazanga kumbuyo uko ndi ine. Siku lina pamene abwenzi mtimwene wanga Doc anatsala ndi atsika na awiriwo, ndipo mbale ndi mlongo Wudu anatsala ndi mnyamatayo, ndipo ine ndi mkazi wanga tinali ndi chikondwelero cha chiwiri. Ndipo iye anati, Bill, iwe ukudziwa, ichi chinali chikondwelero choposa choyambirira chija. Iye anati, nthawi yoyamba imene ife tinapita ku chikondwelero, chinthu chokhacho chimene ine ndinachita ndi kukhala mu msasa ndikumakudikirira iwe kuti ubwere kuchokera ko Osaka. Iye anatero. Ine ndinakhala ngati ndinagwiritsa ntchito njira yaing'ono, inu mukudziwa. Ine ndinaganiza chabwino, tsopano ine ndilibe ndalama zambiri, ndinkasungira mu chitini cha paudala wobekera zokwanira kuti ndikhoza kupitira pa ulendo wokasaka. Ndipo komabe ine ndinali woti ndikwatira mukugwa masamba kumeneko. Chotero ine ndinaganiza ingozipanga izo zonse pamodzi, inu mukudziwa. Ndipo pamene ine ndinali kupita pa ulendo wokasaka, iwo kanakhala wakuchikondwelero, inu mukudziwa. Ndipo chotero ife tinaphatikiza. Koma nthawi iyi ife tinalipira iyo, ndipo ndithudi tinapita, ndipo bwanji tinali ndi nthawi yopambana. Ndipo ambiri ayiwa anabwera kuchokera kukachisi kuno, ine ndikukhulupirira mbale Southman, banja lake kumbuyo uko ndi mbale Tom Simpson ndiwo ndi mbale Maguire. Ndipo ife tonse tinali ndi nthawi yopambana mwa Ambuye. Ndipo chotero ife tinapita kuntunda ku South Mountain kumene kuli kumwera kwa Phoenix. Ndipo ndinachoka kukupanikizika kumeneko. Kupanikizika mu mzinda wa makono. Nzosadabwitsa pamene anthu ayamba kuchulukana pa dziko lapansi, chimo ndi chiwawa zimabwerapo. Ndipo ine ndinayangana pamwamba pamenepo, ndipo titakhala pamwamba kuti tione chigwa cha Phoenix. Ine ndinanena kwa mkazi wanga, ndikudabwa ndikangati kuyambira pamene ife takhala tili pano muma minute 15 hawa kamene dzina la Ambuye latengedwa pachabe mu mzinda umenewo. Pafupifupi chabwino mudera la mzinda kutenga Tempe ndi Sunny Slope ndikudutsa kumeneko, ine ndikuganiza muli anthu miliyoni mu chigwa chimenecho. Ine ndinati zaka 300 zapitazo kunalibeko kalikonse koma akaloga ndi nguluwe kuno. Ndipo izo mwina mwake pamaso pa Ambuye izo zikanakhala bwino ngati izo zikanabwerera Ambuyo monga choncho. Uko nkulondola ngakhale waukulu mzinda waukulu umene iwana umanga kumeneko ndi nyumba zokongola ndi zina zotero ndi zokongola, koma izo zikhoza kukhala zabwino, izo zikhoza kukhala zabwinoko ngati mwamuna ndi mkazi amayenda mokwera ndi motsika mmisewu, manja awo atakwezedwa mwamba mu mlengalenga akulemekeza Mulungu ndi kumamuthokoza iye. Koma mmalo momatero ndi kutukwana kumangopitirira akumwa mungolola chitukuko chibweremo ndipo takati ukhalako. Ine ndinati ndi zigololo zingati zimene zachitika usiku watha, usiku watha umu mzinda uno. Ndi angati amene analedzera, ndi nyumba zingati, ndi zingati, zinthu zingati zosokonekera zimene zachitika mu ola lomaliza mu mzinda wa ukulu uno. Ndipo mkazi anga anati kwa ine, iye ananena china chake monga ichi, pamene ine ndimaganiza, ntchito yobwerera kuno ingakhale chiyani ndiye? Chifukwa chiyani inu munachoka kunyumba kuti mubwere kuno? Kenako ine ndinati, apa pali chimene icho chili, zitatha zonsezo zimene zili ndithudi mwambiri, koma pali ochepa kumusi kumeneko. Ndi mapemphero okhulupirika ngati amene anapita usiku watha kumusi kumeneko, basi pamene amabwera kumsonkhano. Ndipo iye anali wabwino kwambiri kwa ife mpaka matchali cha madzadza dzuwa lisanalowe, mwakuti iwe sukanatha kufika pabwalo kuzungulira malowo. Ndipo mabunga amenewo ndi zina zotero, ndipo Ambuya anatsanulira mzimu wake, ndipo anawadalitsa iwo, ndipo ine sindinabweze nkhonya zilizonse, ndimangopitirira kumenya pa uthenga, ndipo nthawi zina ndithudi izo zimakhala zaukali ndithu, koma ndi njira yokhayo imene ndimadziwira izo, izo zimakhala zaukali muno, chotero izo zidzakhala zaukali kwambiri pa mpando wachiweruzo pamene ife tidzayenera kuti tidzayime. Chotero pamodzi icho chinali chinthu cha ulemerero, ndipo ife tikufuna kuthokoza mpingo kuno chifukwa chotipempherera ndi kutigwiriziza ife ndi kutisunga ife pafupi ndi mtanda. Ndipo tsopano pobwerera ku nyumba ndiye muno, ndipo ine ndikanatsikira kuno mawu uno mwina mwake kuti ndidzapempherere ena aodwala. Ine ndili ndi zokambirana zapadera zochuluka zimene zikudikirira. Nkhani zimene zina za izo ine ndinazimva masiku angapo apitawo chibwereleni kuno, akhala akudikirira kwa mwezi chichokereni ine. Chotero iwo akuyesetsa kuti afikire kwa iwo mwachangu basi mmene iwo angathere. Kukawapeza iwo kuchokera malo siyana siyana kumene iwo amakhala. Ambuya akalola mubafupifupi masabata awiri onjezera, ine ndikupita ku Tucson ndiko kugawola kumusi. Ndipo tsopano amuna za malonda nthawi ino, chotero inu mukhoza kumapempherera izi. Ine sindimakonda nkomwe kuchita chilichonse mpaka poyamba nditakhulupirira kuti ndi chifuniro cha Ambuye. Tsopano msonkhano wotsatira ukubwera ku Modesto, ndipo kenako tikadzachoka kumeneko tidzapita ku Washington, tigawo Washington, ndi ku Zurich, kenako Palestine, ndipo kenako ku South Africa. Ndipo zonsezo zidzachitika pakati pa pano ndi Juni. Ndipo ndinayitanidwa kuti ndikakhale woyankhula pa misonkhano yonseyi. Ndipo izo zikhoza kudzandipatsa ine mwayi wolowa mu South Africa kenanso. Kuyitana kwawo miyezi iliyonse ife timalandira kuyitanidwa, koma ngati mmodzi pali kugawanika kwakukulu mmipingo, mipingo ya Chipentekoste. Ndipo ngati iwe ungapite mbali imodzi, enawo sangakhale ndi chilichonse chochita ndi zimenezo, ndipo iwo sangagwirire ntchito limodzi. Chotero ine ndangoyima tsopano kwa pafupifupi zaka 5 ndi kuyitana mu mtima mwanga kuti ndipite. Ndipo tsopano mwina makenga tamuna zamalonda anga nditengere ine mkati basi mungo kwanira kuti ndikhazikike ndizo kuchokera mbali zonse ziwiri inu mwaona ndipo chotero izo zimawapanga iwo onse kufika pogwirizana iwo onse akuyenera kubwera ndikudzathandizana muzimenezo chifukwa zosowa za chuma za yawo zosowa za mipingo yawo zili pamenepo chotero iwo akuyenera kubwera kuti adzakonze nkhope yawo inu mwaona chotero mwina mwake icho chikhoza kukhala chifuniro cha Ambuye komabe ine sindi kudziwa izo zikumveka zabwino koma ine sindi kudziwa ndipo kenako muchaka chino mbale bodas anandipatsa ine dongosoro lamene tiendere kapena zoitanidwa ndipo moona ntima izo zinali buku lonene pakawiri chonchi zimene zinabwera kuyambira Christmas yapita zakuitana mozungulira izo ndizochuluka kuti malingaliro a munthu ayesere kuzikonza izo chotero ine sindinatenge kalikonse ka izo ine basi ndizingotenga msonkhano umodzi ndikudikirira ndikuona kumene Ambuye anga nduze ine kuti ndipite kuchokera pamenepo kenako so ine ndipita motsatira ndipo kenako motsatira ndipo kulikonse kumene iyanga ndiuze kuti ndipite chotero inu muzindipempherera ine ine ndikukumbukira chaka chatha kumusi ndi mbale kapena mlongo Cox kumusi kumeneko pamene mbale Agan Bright anandiitana ine kuti ndipite pa ulendo uwu mpaka ku Anchorage nanga bwanji ngati ine ndikanapita basi mongo penekera kuti izo zinali bwino Sopano ine ndimaganizira zimenezo kupenekera ine ndinalalikira paphunziro la zimenezo ine ndinati pamene ndinapita kunja kumeneko ndinawauza anyamata atepi musatenge matepi musatuluke kupita uko ndi matepi ine ndikalalikira pamitu yomweyo imene ndalalikira kuno ine ndikuganiza kuti ndinalalikira umodzi umene ndalalikira kuno ena iwo anali atsopano ndipo mbale magwaya ali nawo onse aiwo kupenekera Chotero ngati ine ndikanapita mopenekera kumeneko izo ndithudi zikanakhala zosiyana ndi chimene chinachitika masomphenyawo sibweza atakwaniritsidwa koma masomphenya anakwaniritsidwa ndipo inu nonse mukudziwa zimenezo momwe Ambuye anadalitsira tsopano pali chinthu china chimene chakhala chili pa mtima wanga kwa nthawi yayitali mpingo muchipempherere icho anthu nonsenu pano mukudziwa kuti kuyambira ndili mwana ine sindinayambe ndakhutitsidwapo mudziko lino mtima wanga wonse wakhala ukufunitsitsa kumadzulo ndipo ine ndikukumbukira pamene ndinkawachetchera udzu apongozi anga akazi kuntunda uko pamalo ang'ono amene anali achalichi kuno malo amenewo Ine ndinali nditakhala pa masitepe ndipo mzimu woyera unayankhula kwa ine iwe unati ine sindingakudalitsenso iwe mopitirira mpaka utandivera ine kwa thunthu monga Abrahamu mukuona ndipo Abrahamu Mulungu anamuza iye kuti adzirekanitse yekha ndipo apite kwa yekha ndipo pamene iye anatero anawatenga abambo ake mdzukulu wake wa mwamuna ndipo mpaka Abrahamu atamumvera Mulungu kwa thunthu atatero panali kukwaniritsa kwa thunthu kwa chimene Mulungu anamulonjeza iye ndipo chondimanga chimodzi chimene chimandimanga ine kuno chinali amayi anga inu mukudziwa zimenezo ndipo tsopano amayi anapita kukakhala ndi Ambuye Yesu ndipo ine sindikudziwa njira yoti ndipotolokereko choti ndichite chotero inu muzindipempherera ine tsopano mbale Nevo ine ndinapita pa nsanja ndinaganiza chabwino ine ndipita kunja kumeneko wina wake anakumana nane ndipo anati mayi iwo ali ndi ntchito yayikulu ya msonkhano usiku uno anati iwo akakhala ndi msonkhano wolalikira msonkhano wa nyimbo msonkhano wa pemphero ndipo kenako adzatenga zopereka ndipo kenako anati akhala ndi mgonero wotsuka na mapazi ndi msonkhano wa ubatizo ine ndinaganiza mbale osauka mayi zonsezo ine ndikudziwa chimene izo zili mwina mwake ndikatha kulalikira zamphamvu mauno tsopano ine ndinaganiza ine ndizembera kumeneko mwina mwake iye angafune kuti ndipeleke mgonero ndipo iye anati kodi inu mungayankhule nafe usiku uno ngati mukumverera kutsogozedwa chotero ine ndimadziwa chimenecho chimatanthauza chotero ndiye ine ndinabwerera ndipo ndinakatenga lemba apa ndipo ndili ndi zolemba zingapo ndipo mwina mwake Ambuye andithandiza ine kuti ndipeleke uthenga waufupi wapafupifupi maola folo ndipo kenako ife tikhala ndi kwathu kutsuka na mapazi kwathu ndipo kenako mgonero ndipo kenako ndipo ine mwina mwake ine ndikhala nditamaliza pasanafike pamenepo ayi ine ndimangokuseleulani inu pafupifupi 20 maminiti sate ndipo kenako ife tikhala ndi ubatizo mapazi titatsatire ichi nchiyani mgonero utsatira izi kenako msonkhano wa ubatizo tsopano ndife okondwa kuti inu mubatizidwa. Sopano ngati Mulungu akalola ndipo izo zikamusangalatsa iye, ndipo abusa akazikonda zimenezo ndi anthu, la Mulungu lotsatira ali mmawa, ine ndidzakhala kuno kudzapempherera odwala ndi kudzayankhula ngati Ambuye alola. La Mulungu likubwera ali, chifukwa ine mwina mwake la Mulungu lotsatira ali ndidzakhala nditapita pamenepo. Ndipo tsopano pamene ine ndili kuno ndimakonda kubwera ndi kudzayankhula kuno, chifukwa ife ndogwirizana pamodzi ngati abale, ndipo mbale Nevo ndi ine apa, ndipo ife timakondana wina ndi mzake, ndipo ife timafuna kukhala moyandikana ndi kumathandizana wina ndi mzake. Monga izi zikumveka mosinjirira, koma ine ndikudalira izo sizikumveka moteromo kwa inu. Bambo Gore anatero nthawi ina, iye ine ndinali mu kampeni ya Nyali amagulitsa mababu a kampani, ndipo iye anagula mababu ochuluka amene akanamusunga iye kwa zaka 4 kapena 5. Ine ndinatembenuka ndipo ndinagula Ford kwa iye. Iye anati, Bile ine ndikukhulupira ife tikungokandana pansana. Chotero ndizo chabwino, basi kumango thandizana mu nthawi yosowa. Chotero ndizo izo nzona, ife timadziwa amene tingathandizirane ndi kuthandizana wina ndi mzake. Tsopano tiyeni tifike kugawo lodzipereka la izo tsopano, ndipo ngati ine sindikulakwitsa, ine ndikukhulupirira ndikumuona mbale Bila kumbuyo uko mbuyo, mbale wina wotumikira. Ndipo lero pamene ine ndimadutsa, mbale June Jackson anali atayima kunja kuno pabwalo ndi mbale Creech. Kodi iwo amakhala ndi misonkhano kuno nthawi zina, msonkhano wa ubatizo, ine ndaona. Chabwino, ife tikhoza kupereka madzi ngati wanga peze munthu. Ife tili ndi madzi, chabwino. Chotero tsopano, pokhala kuti ife tikhala ndi mgonero, ine ndinaganiza kuti izo zingakhale bwino ngati ndingayankhule za mgonero kwa maminiti pang'ono. Tsopano ife tisanafike kumawu, tiyeni tisiye pambali chilichonse tsopano ndi njira zathu zonse zachimwana ndi zachibwana, ndipo tifike mukupezeka kwa Mulungu ndi pemphero. Tiyeni tipemphere. Tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ndipo ndikudalira mitima yathunso. Ngati pali chopempha muno chimene inu mukufuna chidziwike kwa Mulungu, ndipo mukufuna ine kuti ndikukumbukireni inu pamaso pa Mulungu, mungalole icho chidziwike pokweza dzanja lanu kwa Mulungu. Mulungu, perekani chopempha cha wina aliyense. Mulungu wamphamvu zonse, Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu, amene anamukitsa iye kwa kufa ndi kumuyika iye kudzanja lamanja la wamkuluyo wa moyo nthawi zonse, kuti azipanga kupembedzera pa zinthu zimene ife timazikhulupirira kuti iye anatichitira ife, ndi kuvomereza izo kuti zili chomwecho. Ife tikupemphera Ambuye Mulungu kuti usiku uno kuti inu mukhululukire machimo athu. Oh, ife tikufuna tizikhala pansi pa magazi nthawi zonse, pakuti ife sitikudziwa basi chimene chingachitike. Zinthu zonse zatsala pang'ono kutha ife tikumvelera Ambuye, kuti kudza kwa Ambuye kwayandikira, ndipo ife tikukonzekera kukhala ndi ulendo. Ndipo pamene ife tikuganizira za ulendo, ife tikhoza kumaganizira za zikwama ndi zovala zowonjezera ndi nsapato zowonjezera, koma ndi zosiyana bwanji ndi ulendo uwu. Iwo sikulongedza ndi kumasula, kusiya pambali. Monga wantchito wanu wamkulu Paulo ananenera mu buku la Hebri, mutu wa 12, ife tikusiya pambali cholemetsa chilichonse ndi kusakhulupirira zimene sizimachedwa kutifoketsa ife kuti tikakhoze kuthamanga ndi chipiriro mpikisano umene uli patsogolo pathu. Ndipo ife sitingalosere tsopano zinthu zabwino za dziko la makono lino. Chinthu chokha chimene tingalosere kudzera mu mzimu ndi tsoka, mavuto, zivomezi, mafunde akulu, dzuwa ndi mwezi zikugwa, mpingo mu mbado wa Laodikaya, Kristu ali kunja kwa chitseko akugogoda kuti alowe.
Oh
Mulungu, basi monga Mikaya wakale, iye akanamudalitsa bwanja Ahabu pamene uneneri unali womutsutsa iye, pamene mneneri wamkulu wamphamvu uja Eliya anapita kwa iye, ndipo chifukwa choti iye anachotsa moyo wa munthu osala kwa uja Naboti, chotero iye anati agalu adzanyambita magazi ako. Ndiye Mikaya akanalosera bwanji zinthu zabwino.
How can the spirit-filled children of today prophesy good?
Zingateke bwanji ana odzazidwa ndi mzimu alero kunenera zabwino kwa anthu ochimwa osayanjanitsika amene amusiya Ambuye kunja. O Mulungu, ife tikungoona mkwiyo wachiweruzo patsogolo.
And screaming to those who are not right, flee to the Lord.
Ndikumafulira kwa iwo amene sakulondola thawirani kwa Ambuye pakuti iye ndi thanthwe mu dziko lotopetsa. Iye ali msasa mu nthawi ya namondwe ndipo dzina la Ambuye ndi sanja ya mphamvu ndipo oyera amathamangira kwa iyo ndipo amatetezeka. Ife tingaganize chiyani za mizinda ya ikulu imeneyo imene inamangidwa yothawirapo ndipo pamene wotsatira pambuyo pa munthuyo ndipo iye akalowa mu nsanjayo iye amakhala wotetezeka panalibe kalikonse komugwira iye.
Oh God, let us run and make haste.
O Mulungu, tiloleni ife tithamangire mwa machawi kwa Ambuye, pakuti iye ndipo nthawi lapathu ndi mphamvu yathu ndi thandizo lopezekeratu mu nthawi ya mavuto. Chotero poona ndi diso la mphungu, monga izo zinkakhalira, mavuto akamabwera, mitambo ikubwera, mabingu ndi mphenzi zachiweruzo zikugwera pa dziko lapansi, ife tikudziwa kuti mkuntho wayandikira.
Night, Lord, we pray for
usiku uno Ambuye, ife tikuwapempherera awapa amene anakweza manja awo. Ine sindikudziwa chimene wakuchifuna Atate, inu mukudziwa. Ine ndikupemphera kuti inu mupereke chilichonse kumiyoyo yawo yofunikira, tanthauzo kuseri kwa dzanja limenelo limene linakwezedwa. Perekani iza Ambuye.
Comfort the weary. Give joy to the oppressed.
Chilitsani odwala. Tontozani ofoka. Perekani chimwemwe kwa opshinjika. Mupereke mtendere kwa ofoka. Chakudya kwa njala. Chakumwa kwa ludzu. Chimwemwe kwa okumudwa. Mphamvu kumpingo.
Lord, bring Jesus in our midst tonight.
Ambuye, mubweretseni Yesu pakati pathu usiku uno. Pamene ife tikukonzekera kuti titenge mgonero umene ukuimira thupi lake lonyemedwa. Ife tikupemphera Ambuye kuti iye atiyendere ife mwanjira yopambana.
Bless this little congregation.
Dalitsani osonkhana pang'ono awa, abusa awo okondedwa, mbale Nevo athu ndi banja lake, ndi madikoni, matrustee, ndi munthu aliyense amene wabwera. Adalitseni ena Ambuye, onse kuzungulira dziko amene akudikilira ndi chimwemwe kudza kwa Ambuye. Nyali zakonzedwa, ndipo motulukira utsi mwapukutidwa, ndipo kuwala kwa uthenga kukuwala mmalo a mdima. Tsopano ndithandizeni ina Ambuye, ndi mawu ochepa awa. Adalitseni iwo pamene ife tikuwerenga iwo ndipo tipatseni ife phunziro pakuti tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ife tikhoza kutsegula mu buku mutu 6 wa Yohane Woyera. Ndipo izo zingakhale zabwino ngati aliyense wa ife tingakawerenge mutu wonse tikapita ku nyumba.
I would like to read beginning at the 47th verse down to the 59th.
Ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuyambira ndime ya 47 kutsika mpaka pa 59 kuphatikiza. Basi mwanjira yomangira nkhani ya paphunziro la mgonero. Yesu akuyankhula tsopano pa phwando. Iyo inali nthawi yopambana, maphwando awa anali. Iwo amamwa madzi amuthanthwe kuimira thanthwe limene linali muchipululu. Ndipo iwo amadya mana amene anagwa zaka 100 zambiri zapitazo muchikumbutso. Ilo linali chabe phwando la Pasaka, monga ife tili nalo usiku uno.
Verily, verily, I say unto you,
indetu, indetu, ine ndinena kwa inu, iye amene akhulupirira pa ine ali nawo moyo osatha, ine ndi mkate wa moyo umenewo, makolo anu ankadya mana muchipululu, ndipo anafa.
This is the bread which cometh down from heaven.
Uundi mkate umene umatsika kuchokera kumwamba kuti munthu adye ndipo safa. Ine ndine mkate wa moyo umene unatsika pansi kuchokera kumwamba. Ngati munthu aliyense adya mkate uwu, iye adzakhala moyo kwa nthawi zonse. Ndipo mkate umene ine ndidzaupereka ndi thupi langa umene ndidzaupelekera moyo wa dziko. Ayuda chotero anakangana pakati pawo ndi kuti munthu uyu angatipatse ife bwanji thupi lake kuti tidye. Kenako Yesu anati kwa iwo, indetu indetu ine ndinena kwa inu, pokhapokha inu mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake, inu mulibe moyo mwa inu. Aliyense amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wa muyaya, ndipo ndidzamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza. Pakuti thupi langa ndi nyama ndithudi, ndipo magazi anga ndi chakumwa ndithudi. Iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga akhala mwa ine, ndipo ine mwa iye.
As the living Father has sent me,
monga Atate amoyo andituma ine, ndipo ine ndimakhala ndi Atate, chotero iye amene andidya ine, iye adzakhala ndi ine. Uwu ndi mkate uja umene umabwera kuchokera kumwamba, osati monga Atate anu anadya mana ndipo anafa, koma iye amene adya mkate uwu adzakhala moyo kwa nthawi zonse. Zinthu izi ananena iye mu sunagoge pamene iye ankaphunzitsa mu Kapenamu. Ambuye adalitse mawu ake. Ine ndikufuna kuti kwa maminiti ochepa ndiyankhule pa mgonero. Mawu akuti communion amatanthauza chiyani? Communion amatanthauza kuyankhula. Kukhala ndi communion kwenikweni zimatanthauza kukhala ndi chiyanjano, kuyankhulana wina ndi mzake. Ngati iwe ukuyankhulana pa foni ndi wina wake, inu mukukhala ndi zokambirana pamenepo. Inu mukuyankhulana wina ndi mzake. Ndipo ngati ife tingakokerane pambali ndi kukaima kuseli kwa nyumba, munthu aliyense ndi abusa kapena anthu awiri aliwonse, iwo akuyankhulana wina ndi mzake. Tsopano inu simungayankhulane ndi wayilesi, chifukwa inu simungayankhulane moyankhana kapena televizhoni, koma pamene inu mukhoza kutero pa telefoni, chifukwa inu mukuyankhulana wina ndi mzake, simbali imodzi chabe. Izo ndi ine sindingayankhulane ndi inu tsopano, chifukwa inu simuyankhula mobweza. Chotero chomwecho, izo sizingakhale kubwera kudzamumva mtumiki akupereka uthenga wake. Zimenezo sizingakhale kubwera pamodzi kudzayankhulana. Kuyankhulana sikungakhale koteroko. Ngati inu mungabwere kuti mudzango yankhulana ndi mtumiki, inu mukhoza kumuyitanira iye pambali kapena munthu aliyense ndi kumayankhulana naye iye. Koma kuchimene ife tikubwerapo mgonero ndi wa wina aliyense wa ife ngati anthu kuti tidzayankhulane ndi Khristu. Kumeneko ndi kuyankhulana. Ndiye kuyankhulana sikuti mmodzi azichita kuyankhulako. Ife nkumachita kuyankhula konseko, koma kudikirirana ndi kumaona zimene iyeyo akunena moti yankha ife. Tsopano pamenepo ndi pamene nthawi zambiri pamene ife timapangira kulakwitsa kwathu kwakukulu, ndi kuti ife timachita kuyankhula konse ndipo sitimadikirira ndi kumupatsa iye mwayi woyankhanso. Ife timapita nthawi zina timati, Ambuye ine ndingakonde kuti inu muchite chakuti ndi chakuti ndi chakuti ndi chakuti, amen, ndikudzukapo nkumachokapo. Tsopano kuteroko kwenikweni sikuyankhulana, kumeneko ndikupita ndikukapempha kuti akuchitire china chake. Koma pamene iwe ukhala utali wokwana mpaka iye ndikukuyankha, pamenepo ndi pamene iwe ukuyankhulana. Kuyankhulana ndi Ambuye. Tsopano, ndipo njira yopambana yoyankhulana imayenera kugwirizana. Mumayenera kuti muzigwirizana pa zinthu zina zake. Tsopano, ndipo ndizachilendo kuti nthawi zina pamene ife tapeza zinthu zimenezo, kudya kumagwirizana ndi zimenezo. Sobano inu muatenge antu amalonda pamene iwo akufuna kuti apange mgwirizano wa malonda iwo amaitanizana kuchakudya cha madzulo ndipo iwo akakhala pansi ndipo akamadya ndipo akatero amayankhulana wina ndi mzake wamalonda wabwino kawiri kawiri sangayankhulane ndi munthu ali ndi njala izo zimakhala bwino kumudikirira mpaka iye ali bwino bwino ndiposo iye atatha kudya kadzutsa wake osapita kumeneko ndi kukamudzutsa iye pa bedi ndi kumuuza iye za china chake chimene iwe kuyenera kumugulitsa iye koma kumadikirira mpaka adye kaye kadzutsa wake ndipo akhazikike bwino bwino
the other day preaching on the woman that washed Jesus' feet.
Siku lina ndikulalikira za mkazi amene anatsuka mapazi a Yesu uko mu Canada ine ndinkayankhula izi ndikunena kuti pamene mlendo abwera kudzamuyendera munthu wina munthu uyu ankakhala ndi njira zina zimene iye amayenera kudutsamo iwo asanaonedwe kuti ndiwoyenera kuti abwere kudzacheza kapena kudzayankhulana kudzacheza ndikuyankhulana tsopano iwo ankabwera ku ankaitanidwa choyamba iwe umayenera kuitanidwa kenako umabwera pa khomo ndipo wotsuka mapazi amakutsuka mapazi chifukwa poyenda iwo umakhala ndi fungo la zinyama ndi zina zotero pa njira iwo onse anthu ankayenda njira yomweyo ndi ziweto ndipo akatero amakhala ndi fungo ndi fumbi ndipo chovala cha chipalestina chimatenga zimenezo ndipo zimatsalira pa thukuta la mmiyendo ndi pa nkhope pamene sipamaphimbidwa ndi mmanja ndipo iwo amawapeza iwo pa khomo wantchitoyo amatero ndipo ankatsuka mapazi awo ndiyeno munthu wina amayima pamenepo ndi chopukutira ndi a mafuta ndipo iwo ankakonkha mafuta awa m'manja ndipo iwo ankawawatikitira iwo monga chonchi ndi kuwatikitira iwo pa nkhope zawo kenako amatenga chopukutira ndi kuzipukuta okha zimenezo zinkachotsa fumbi lonse ndi fungo ndipo munkakhala china chake mmenemo chimene chinkawatsitsimutsa zokhala ngati mpungabwi ndipo izo zinkawapangitsa iwo kumverera bwino kenako iwo ankalowa osati utavala sapato zako zakuda zakale zopondera zabwinozo iwo ankakhala ndi zazing'ono ngati zopondera zazing'ono za mnyumba ndipo iwo ankalowa ndipo akatero a mlendo ankalowa ndipo kenako mwiniyo amawapsyopsyona iwo nkuwalandira ndipo mwaona iwe sukadafuna kuti mwiniyo akupsyopsyone iwe ngati iwe ukununkha moyipa iwe sungafune kuyenda pa karpeti pamene iwe uli wakuda ndiyeno mwini khomoyo ankakupsyopsyona iwe kuti wakulandira ndipo zikatero iwe umakhala mmodzi wa mnyumbamo ndipo tsopano Mulungu ali nazo zinthu zoterozo ife tisanakonzekere kwenikweni kuti tiyankhulane ndi Mulungu poyamba timayenera kusambitsidwa ndi madzi amawu kulekanitsidwa madzi olekanitsa amene amatilekanitsa ife kumachimo athu tsopano poyamba iwe sungayankhulane ndi Mulungu ndipo sungadyere limodzi ndi Mulungu ndipo pali poyamba iwe ukuyenera kulapa chimene iwe wachita chifukwa iwe sungakhulupirire molondola pokhapokhapo ngati ukulapa ambuye khululukirani kusakhulupirira kwanga mukuona khululukirani kusakhulupirira kwanga iwe ukuyenera kulapa poyamba ndipo pamene iwe ulapa ndiye iwe umakhala machimo ako ambuyo amakhululukidwa kenako iwe umakhala woyenera ubatizo tsopano kenako iye analonjeza mzimu woyera ubatizo utachitika tsopano chinthucho ndi chakuti kuti pakuyankhulana uku ife tikupeza kuti pamakhala kutsukana mapazi ndi zinthu zogwirizana ndi izo aponso kutsuka mapazi athu ngati choyimira cha chiyero cha mzimu woyera tsopano ndiye pakuyenera kukhala kumverera mogwirizana ngati iwe sukugwirizana ndi mwini khomolo ndiye iwe sumatha kuyankhulana naye ayi iwe sungachite zimenezo chifukwa iwe sukugwirizana naye koma ngati inu mukugwirizana ndiye inu mukhoza kuyankhulana chotero umo ndi mmene izo zimakhalira pamene ife tibwera pagomera ambuye ife timayenera kukhala mumgwirizano ndi mawu ake mukuona ife timayenera kubadwa mwatsopano mzimu wa Mulungu mwa ife ukuchitira ameni kumawali onse amene iye walemba zikatero ife tikhoza kuyankhulana naye iye izi ife tili nazo za Mulungu ngati mitima yathu sititsutsa ife ndiye kuti ife tili ndi kukondeledwa ndi Mulungu ife tikudziwa kuti timalandira zopempha zathu ndi pempho lathu chifukwa chakuti mitima yathu simatitsutsa ife. Tsopano ngati Mulungu atiuza ife kuti tikuyenera kubadwa mwatsopano, ndipo ife sitinalandire kubadwa kwatsopano, ndiye ife tizimvelera mwachilendo zakupita kukamupempha iye chilichonse. Maona, chifukwa ife tikudziwa sitinakwaniritse zofuna zake. Chinthu chokhacho pamenepo ndi pemphero la ochimwa. Koma ife timayankhulana naye iye pamene tili muchiyanjano ndi iye, zimenezo zimabweretsa mgonero. Tsopano tanthauzo ili la mgonero ine ndikufuna kuti ndifotokoze kwa kanthawi pang'ono. Tsopano ife timatenga chimene ife timachitcha mgonero ndi mkate ndi vinyo. Tsopano zimenezo zafotokozedwa molakwika mpaka zafika pakuti sizabwinonso kuziyankhula. Oh, momwe izo zafotokozedwa molakwika kudutsa mzakazi. Umenewo si mgonero kwenikweni, umeneko ndikungosunga lamulo. Mukuona, tsopano chifukwa chimene ife timazitcha izo mgonero ndi chifukwa chakuti izo zinabwera kuchokera ku bungwe la Katolika zakukhala ukaristiya woyera umene uli kwenikweni thupi la Ambuye Yesu. Koma ilo si thupi la Ambuye Yesu, izo ndi chikumbutso chabe cha thupi lake. Ine sindikusamala kaya ndansembe angati kapena alaliki kapena aliyense amene angadalitse izo, izo zikadalibe mkate ndi vinyo. Palibepo wansembe monga ife, iwo amatiuza ife kuti Mulungu ndi wokakamizika kuti amumvere wansembe pamene yakupereka mgonero chimene iwo amachitcha mgonero ukaristiya kukhala thupi la Ambuye Yesu. Kenako wokhulupirira amadya zimenezo, ndipo umenewo ndi mgonero. Uko ndi kulakwitsa. Komuni ndi kuyankhulana. Kuyankhulana ndi china chake chimene iwe ungayankhulane nacho, ndipo icho kuyankhulanso mokuyankha. Kumeneko ndi kuyankhulana. Kopulumunya sikangayankhule moyankhira. Chotero kwenikweni mgonero weniweni ndi mzimu woyera kumayankhula moyankhira. Pamene inu mwamupempha iye, ndiye iye nkumakuyankhani. Umenewo ndiwo mgonero wolondola. Ichi ndi chikumbutso kutenga wakupachikidwa kwake ndi chiukitsiro chake, ndipo sati mgonero. Ife timazitcha izo zimenezo, koma izo si choncho. Izo zinachokera ku mpingo wa Katolika, zotenga kokulumunyaka monga ife tinadutsira tsiku lina mudongosolo ndikumayankhula za izo pa chikunja kutsutsana ndi Chikhirisitu. Momwe kokulumunya kozungulira kakang'ono aka kali thupi la Khristu. Tsopano mpingo wa Katolika umakhulupirira zimenezo. Kodi inu munayamba mwazindikirapo podutsa pa tchalichi? Iwo amazilemba okha mtanda kuvula zipewa zawo ndi zina zotero. Iwo si tchalichicho, ndikokulumunya kaja mmenemo. Thupi limenelo limene wansembe walisandutsa kuchokera kukokulumunya kudzakhala thupi lenileni la Khristu, kumene makoswe ndi mbewa zikhoza kuzinyamulira kutali. Bwanji inu musamatero, musamaganize moperewera ndi kumaganize kuti kachidutswa kankate kangakhoze kukhala thupi la Ambuye Yesu. Izo sizingatheke. Communion ndi kuyankhulana, ndipo nkumayankhula mobweza china chake chimene inu mumayankhula nacho. Mawa kuti commune amatanthauza kuyankhulana ndi kapena kuyanjana ndi china chake chimene chikuyankhula mobweza kwa inu. Ndipo Mulungu nkumayankhula mobweza kwa inu mgonero. Ndipo izo zidakali mkate ndi vinyo zimene ife timazitchula kuti mgonero. Tsopano Yesu akunena apa pamene ine ndikuwerenga, thupi langa ndi nyama ndi chakumwa, magazi anga thupi ndi magazi ndi nyama ndi chakumwa. Tsopano ife tikufuna tiganize za Yesu ndi kuyanjana ndiye chimene iye anali. Thupi lake ndi chiyani? Thupi la Khristu ndi chiyani? Ndi thupi la okhulupirira limene limayanjana ndiye mu mzimu woyera.
Not an idol, not a piece of bread.
osati fano, osati chidutswa chankate, koma mzimu umene uli mu mtima wa okhulupirira. Ndipo iwo amayanjana pamodzi pamene munthu ndi Mulungu akoza kuyankhulana wina ndi mzake, ana amuna ndi akazi a Mulungu. Munthu wachivundi kudzera mukukhetsa magazi anabweretsa chikhululukiro cha tchimo. Ndipo mwamuna uyu ndi mkazi uyu, mnyamata kapena mtsikana amene amakhala ndi chiyanjano ndi Khristu, amakhala kuyanjana ndi iye thupi. Monga mwamuna ndi mkazi amakhala pansi ndi kumakambirana, kapena mnyamata ndi bwenzi lake, Khristu ndi mpingo wake akuyankhulana pamodzi. Ndi chifukwa chake ife timakhonza kumamva kuchokera kwa iye ndi kuona tsogolo ilo lisanafike. Ndipo nkukhoza kudziwa kuti tsogolo ndi langwiro, chifukwa chakuti ife timayankhulana ndi Mulungu amene wagwirizira muyaya mudzanja lake. Kuyankhulana wina ndi mzake, thupi la Khristu, thupi la Khristu la chinsinsi la uzimu, zosayanjana ndi mtundu uliwonse wa fano kapena mkate kapena vinyo, koma maonekedwe a uzimu. Tsopano Yesu ananena chinthu chomwecho. Inu mutenge Yohane Woyera mutu wa 4 akuyankhula ndi mkazi pa chitsime. Iye anali kuyankhula pa chinthu chonga ngati makolo athu ankamwa pa chitsime ichi, ndipo anakumba chitsime ichi Yakobo, ndipo anapatsa ana ake ndi ng'ombe zake madzi awa, ndipo iwe ukuti ndizipembedza mu mzinda wina wake, ndipo ena amati mu phiriri.
Jesus is as much as said, just a minute.
Yesu monga momwe ananenera, miniti chabe, ife ndi Ayuda, ndipo ife timamvetsa chimene kupembedza kumatanthauza. Koma mvetsera kwa ichi mkazi, ora likubwera ndipo tsopano lafika limene opembedza ona adzamupembedza Mulungu mu mzimu ndi mu choonadi. Mawu anu ndi choonadi. Ndipo Atate akufuna otere amene atadzamupembedze iye mu mzimu ndi mu mawu. Choonadi, mawu anu ali choonadi. Tsopano iye ananena zimenezo kwa mkaziyo. Mwaona, Khristu Mulungu ndi mzimu. Khristu amatanthauza wodzozedwayo, munthu wodzozedwa ndi Mulungu amene anamupanga iye Khristu. Tsopano Khristu anati, ine ndine chakudya ndi chakumwa, osati kokulumunya, osati kokulumunya kamene ife timadya kuno, zimenezo si Khristu.
The wine that we drink at the altar is not Christ. It represents him.
Vinyo amene ife timamwa paguwa si Khristu. Iye amayimirira iye mwanjira yophiphiritsa. Koma Khristu ndi mzimu woyera kudzoza kumene kuli pa mpingo, imeneyo ndi nyama ndi chakumwa.
The greatest cry that there is in all the world.
Kulira kwakukulu kumene kulipo mdziko lonse. Ine ndikudalira kuti palibe aliyense wa inu anayamba kumvapo iko, koma ngati inu munateropo, palibe kulira kofanana ndi kulira kwa njala. Inu mukamuona mayi ndi mwana wake, ndipo iye sakutha kuyenda, wafoka kwambiri, ndipo khandalo likufa, mimba yake itatupa chifukwa cha njala, akumva kulira kumeneko kukuchokera mu mtima wa mayi ameneyo. Kumuona mwana ameneyo masaya ake atalowa mkati mpaka iwo kungokhala khungu ndi mafupa, ndipo nkhama zake zikunyezimira. Ndipo iye kulephera kuti apange phokoso nkomwe, maso ake ang'ono atatong'oka, palibepo kulira ngati kwa njala ndi ludzu. Uko mu chipululu ndi anthu angati anatayapo miyoyo yawo chifukwa cha ludzu. Nkhani zambiri zimene ine ndikhoza kukusungani inu usiku onse za nkhani zoona za mchipululu. Momwe pamene iwe upeza ukakhala ndi ludzu, momwe mdierekezi amakupatsira iwe akunyezimira kwa madzi. Inu mwazionapo izo kuno, inu simukusowa kuchita kupita kumadzulo kuti mukazione izo, mukapita pa msewu, ndipo izo zimaoneka ngati pali madzi kumusi pa msewu. Aliyense wa inu wazionapo zimenezo amene amaendetsa ndipo wakhalapo pa msewu waukulu. Kumeneko ndi kunyezimira kwa madzi kwa bodza. Kuno nthawi ina kale pafupifupi zaka zitatu kapena folo zapitazo ine ndinawerenga kumene abakha ena akuuluka kudutsa dziko anaona kunyezimira kwa madzi ndipo anagwera pa msewu. Akuganiza kuti akugwera pa madzi. Ndipo iwo anangonyenyeka, anamenya msewu wolimba akuganiza kuti akutera madzi. Kunyezimira kwa madzi.
Has the devil done that same thing to people?
Ndikangati kamene mdierekezi wachita chinthu chomwecho kwa anthu. Kuwapatsa iwo kunyezimira kwa bodza. Pamene kulibeko kanthu pamenepo, koma icho ndi chikhulupiriro chongodzipangitsa. Anthu ambiri lero amapeza chipembedzo chongodzipangitsa kukhulupirira, amayesera kupanga china chake kapena kumanamizira kuti pali china chake pamene sizili chomwecho. Monga mkazi wang'ono wa missionary ananena kuti anadikirira mpaka iye atatsimikiza. Ife bora tidzipanga zimenezo. Inu simungabwerere ndi kudzayesanso izo. Inu muli ndi mwayi umodzi, ndipo inu muli ndi chojambula, chotero ndi bwino kuti tizipita molunjika pa chikhomo. Kulira kwa njala, mvetserani, iko ndi kulira kwa kukulu, chifukwa ndi kulira koti wapanikizika, munthuyo akufa.
Oh, if we could get to that place! If this nation could get to a place to work so hungered.
Ndipo oh ngati ife tingafike pa malo ameneo, ngati fuko ili likanafika pa malo amene ilo lili ndi njala ya Mulungu, ilo lili munjala yopsa kuposa mafuko ngati India amene ali ndi njala mwathupi, fuko lino lili ndi njala mwa uzimu. Koma iwe ukakhala ndi njala motalika, izo zimafika pa malo kuti sumadziwa kuti uli ndi njala. Chimodzi-modzi ndi kuuma ndi kuzizidwa. Ukafika patali kwambiri, ukamauma ndi kuzizidwa, iwe umazizidwa kwambiri. Ndiye pakapita kanthawi, umadzatenthedwa. Ndipo pamene iwe utero, iwe ukufa. Ndipo ndilo limene lili vuto usiku uno. Mipingo yazizira kwambiri mpaka kuti iyo ikuuma ndi kuzizidwa. Ndipo akuganiza kuti akufunda mwa umembala. Ndipo akufa mwa uzimu. Akufa, sakudziwa izo. Potsiriza iye agona pansi kuti agone, ndipo ndizo zonse za izo. Iye sadzukanso, chifukwa magazi ake auma mmisempha mwake.
Now, thirsting, Jesus said, my blood is drinking thee.
Tsopano ludzu. Yesu anati, magazi anga ndi chakumwa ndithudi. Ngati inu muli ndi njala ya moyo, muli ndi njala ya moyo, Yesu ali ndi madzi okhawo amene angakhoze kuthetsa ludzu limenelo. Bwerani kwa ine inu nonse olema ndi othodwa. Chamuchivumbulutso iwo anati, muloleni iye amene ali ndi ludzu abwere kukasupe wa madzi a moyo ndipo adzamwe kwa ulere. Ngati muli ndi ludzu la moyo. Ife tikuona kuti akasidi akuneneratu nthawi ina kugawolo yambirira ili kapena gawolo yambirira la mwezi kuyambira pa lachiwiri kapena lachisanu kapena pena pake mu mwezi uwu, akasidi achimwenye ananeneratu kuti dziko liphulika mzidutswa. Ndipo nyuzi za Amerika zinasereula zimenezo. Ine sindikukhulupirira kuti dziko liphulika mzidutswa. Koma ine ndikuti ndikulakwitsa kuseleula zimenezo, chifukwa china chake chikukonzekera kuti chichitike limodzi la masiku awa, china chake chofanana ndi zimenezo. Pamene maiko asanu, Mars, Jupiter ndi Venus ndiye na otero adzabwere muyawo, yawo iwo sana chita izo nkomwe. Oh, iwo amati mwina mwake zaka 25,000 zapitazo, koma ndi ndani amene anali kumeneko kuti adziwe izo.
A spiritual application.
Ine ndikuneneratu kuti izi zili ndi chochita cha uzimu. Ine ndikukhulupirira kuti ndikubwera kwa nkhani ya Mulungu kuti mavumbulutso akulu a mawu adzatsegulidwa pa nthawi imeneyi. Kumbukirani, iwo amadzinenera kuti zinali nyenyezi zitatu zimene zinabwera munjira mwawo pamene Yesu ankabadwa. Ndipo izi ndi 5. Ndipo 5 ndi chisomo, nambala ya chisomo. 3 ndi nambala ya ungwiro. 5 ndi nambala ya chisomo. JESUSGRACEFAITH zina zotero. Nambala ya chisomo. Mulungu amatumiza mphamvu yake kumpingo, icho chidzakhala chisomo chake, icho sichidzakhala kumvera kwa anthu. Ndipo Yesaya ananena mu muti wa 40 kuti mufulire kwa Yerusalemu kuti nkhondo yake yatha, komabe iye anali wolakwa chifukwa cha mafano, koma chinali chisomo cha Mulungu chimene chinkatumiza izo. Mulungu akatumiza chilichonse kwa ife, icho chimakhala chisomo chake, ndipo sati kuyenera kwathu. Chotero izo zikhoza kutanthauza china chake. Ine ndikuneneratu kuti kudzakhala kusintha. Ine sindikudziwa chimene icho chiti chidzakhale, koma ndikukhulupirira chikukonzekera kuchitika. Ife tili pa kuyambika kumene kwa izo tsopano. Ndipo ngati munthu aliyense ali ndi njala, muloleni iye abwere kwa Khristu. Ngati munthu aliyense ali ndi ludzu, muloleni iye abwere kwa Khristu. Iye amathetsa ludzu. Iye ndi wokhutitsa ludzu lathu lonse ndi njala. Ine ndinali ndi nkhani imene anandiuza ine nthawi ina kale. Ine mwina mwake ndinayankhulapo iyo mutchali chichino. Ngati ine ndinatero, inu mundikhulukire ine chifukwa chobwereza izo basi kuti ndimenye pachimake. Pana ali na mulondola wachimwenye, kapena ngati woyang'anira mwenye. Iye ankaenda mu dziko la Navajo ndipo anasojera. Dzina lake linali Koi. Ndipo iye anali akutsika mkanjira, kanjira kanyama. Ndipo iye anaganiza, tsopano ngati ine ndingatenge kanjira aka, ine ndithudi ndikapeza madzi. Ndipo kavalo wake anali ndi ludzu kwambiri mpaka lilime lake linali likulendewera panja. Litauma, mphuno zinali zitafira ndipo zitadzadza ndi mchenga. Iye anali atayika mpango wake pa nkhope yake mu mkuntho wa mchenga mpaka iyo inadzadza mchenga, ndipo iye anali akufa kufunafuna madzi. Ndipo iye anali akutsogolera kavalo wake pamene iye anakapeza kanjirako. Ndipo iye anati pamene iye anakwera kavaloyo, iye anaona kanjira kanyamaka, anati ndithudi iko kanditengera ine wakumadzi. Chotero iye anadumphira pachishalo cha kavalo wake ndipo anauyamba kumatsikira mkanjirako. Ndipo kavaloyo anadziwanso kuti anali pakanjira kopita kumadzi, momwe Mulungu amazipatsira kununkhiza zilombo zosayankhula. Ndipo kutsikira mkanjira iye anapita. Potsiriza ochepa anapatukira kumbali imodzi, ochepa chabe anachoka panjirayo. Kavaloyo ankafuna kutembenukira njira imeneyo, koma Koi anaganiza mosiyana. Iye anayesetsa kuti amukhazike iye mu njira yeniyeniyo, ndipo iye anauyamba wakumusi, ndipo kavaloyo sankapita. Iye anamukwapula iye, ndipo iye analira, ndipo anayamba kumapita njira inayo. Ndipo iye anayamba kuyimirira. Iye anali wofoka kwambiri kuti amulusire iye. Chotero iye anayamba kukoka zingwe za iye kenanso, mpaka iye anamudula kavaloyo, anali wosangalala kuti afike kumadzi, moyo wake ukanapulumuka, mpaka kavaloyo anayimirira akunjenjemera akukha magazi. Ndipo iye anayang'ana pansi pamenepo, iye anali akunjenjemera monga choncho, ndipo pafupifupi ngati agwere pansi pa iye. Iye anayang'ana pansi pa iye, ndipo anaona magazi pambali yake, iye anali mkhristu. Ndipo iye anati kwa kavalo wake, iye anati, ine nthawi zambiri ndakhala ndikumva kuti zakuthengo kapena zinyama zimakhala ndikununkhiza. Sizikuoneka ngati kuti gulu laling'ono limenelo, limene lakhotera njira imeneyo likupita kumadzi. Zikuoneka ngati njira yayikulu iyapa ikhoza kulunjika kumene iwo amapitapita kumadzi. Koma anati, ngati iwe wandinyamula ine mokhulupirika mpaka kuno, ine nditsatira kununkhiza kwako. Oh, mmene ine ndimaganizira zimenezo za Khristu. Njira yopita kuchionongeko ili ndi zikwangwani, ndipo imanyezimira moto njira yonse. Koma ilipo njira yopapatiza imene imatsogolera kumoyo. Adzakhala pochepa amene ati adzaupeze iwo. Basi osati kununkhiza, koma mzimu woyera udzakutembenuzirani inu kuti mupotolokere kumadzi amenewo amoyo. Ine ndikuganiza iwo wandibweretsa ine motetezeka mpaka pano, iwo utengera iwo njira yonse. Kuti timalizitse nkhani iyi, iye sanapite theka la mayilo mpaka zonse mwakamodzi, kavalo wokhulupirikayo anagwera mu dzenje lalikulu la madzi. Kavaloyo amadziwa chimene ankachiyankhula, chimene iye ankatanthauza mwa njira yake yofotokozera kwawo wokwerayo. Iye analowa mmenemo, iye anati anaponyera madzi mu mphuno za kavaloyo. Iye anadzisambitsa yekha, iye kufula ndipo anakuwa ndipo anali kufula pamwamba pa mawu ake ndikumatsanulira madzi kutsikira pa mmero pake ndikumafula ife tapulumuka ife tapulumuka ife tapulumuka ndipo kavaloyo akumwa ndikumanjenjemera ndipo iye anayang'ana pa mbali zake za magazi ndiye zonse zinachokera pa zidindo zokwapulidwa ndipo anati pamenepo iye anati anamumva wina wake akuti tuluka mmadzimo ndipo iye anayang'ana ndipo pamenepo panali olisha osaoneka bwino atayima pamenepo ndipo iye anatuluka mmadzimo ndipo iye anati ananunkhiza moto ndipo iye anayang'ana ndipo pamenepo panali gulu la amuna litamanga msasa kumeneko iwo anali atapita pa ulendo okafufuza iwo anali atapeza golide wina ndipo pobwerera iwo anali ndi akavalo awo ndi akavalo onyamula akatundu ndipo iwo anafika pa dzenje la madzili ndipo anali kupumulira ndipo iwo onse anali ataledzera ndipo anati iwo amaphika nyama ndipo iye anadya ndiwo ndipo anati mmodzi wa iwo anati tenga chakumwa iye anawawuza iwo yemwe iye anali jakoi na mulondola wachimwenye chotero iye anati chabwino tsopano tenga chakumwa iye anati ayi iye anati ine sindimamwa ndipo izo zinakhala ngati kuwanyoza anthu amenewo chotero iye anati iwe umwe wa ife iye anati ayi ine sindimamwa chotero iye anaponyera chikhocho mwamba ndipo anati tenga chakumwa anamwa onse ayiwo inu mukudziwa pafupifupi theka la dozen ndipo chotero iye anati zikomo inu anyamata anati ngati nyama yathu yakoma mokwanira kudya kachasi wathu ndi wabwino kuti umwe ndipo inu mukudziwa mmene iwo amakhalira ataledzera ndipo iye anati ayi iye anatero ndipo iwo anayika chipolopolo mufuti ndipo anati tsopano iwe umwa apo ayi iye anati ayi ayi ine sindimwa ndipo iye anayamba kumulozetsa mfutiwo anati mphindi chabe anati ine sindikuopa kufa iye anati ine sindikuopa kufa iye anati koma ine ndikufuna ndikuwuzeni inu nkhani yanga ndisanatero chifukwa chimene ine sindimamwera anati ine ndi waku Kentucky iye anati ndipo mukanyumba kakang'ono kamatabwa m'mawa wina kumene amayi anagona akufa iwo anandiyitanira ine pambali ya bedi yawo ndipo anati Jack abambo ako anafa ali ndi mpukutu wa makadi mudzanja lawo pa tebulo ataledzera ndipo anati usadzamwe konse Jack tilichonse chimene iwe ungachite ndipo anati pachipumi cha amayi anga ine ndinayika manja anga ndipo ndinamulonjeza mulungu ngati mnyamata wa usinkhu wa zaka 10 kuti ine sindidzatenga chakumwa changa choyamba iye anati ine sindinamwepo ndipo anati tsopano ngati we ukufuna kuti undiombere ungowombera ndipo pamene woledzerayo ankakweza futi yake ndikuponyera chikhocho mmwamba kenanso anati imwa kapena ine ndikuombera ndipo pomwepo mfutiyo inawombera ndipo chikhocho chinaphulika atayima mbali mwachigwa anali wolisha wang'ono wosaoneka bwino misozi kutsika m'masaya ake iye anati Jack inenso ndimachokera ku Kentucky ine ndinapanga lonjezo kwa amayi tsiku lina koma ine ndinaswa lonjezo langa iye anati ine ndimadikirira mpaka anyamatawa amwe mokwanira ndipo ndimafuna ndiphe gulu lonse la iwo muli monse ndikutenga golide amene iwo ali naye iye anati koma ine ndaledzera ndipo ndachita zolakwika koma anati ine ndikutsimikiza pamene mfuti yanga inamveka kudutsa mu zigwa zakumwamba amayi anandimva ine ndikusayina lonjezo kuti sindidzachitanso izo ndipo pamenepo mwachisomo cha mulungu iye anawatsogolera anthu onsewo kwa khristu onsewo kunja uko mwaona pali china chake chokhudza madzi china chake chokhudza kutsitsimutsa mfundo yanga inali kupita kumadzi pamene wamva ludzu pali china chake chimene chimachita kwa iwe kukafika kumadzi pamene iwe uli ndi ludzu tsopano iye anati mtendere wanga ndikukusiyiraninu mtendere wanga ndikukupatsaninu osati momwe dziko limakupatsiraninu mtendere koma mmene iye amakupatsiraninu mtendere mtendere wake umakhutitsa ludzu lathu ngati ife tikufunafuna mtendere ndiye tiyeni tizitsitsimuka mu mtendere wake kudziwa kuti tili ndi mtendere ndi mulungu kudzera mwa ambuye wathu yesu khristu iye ndi wopereka wathu wa mtendere amene amakhutitsa ludzu lathu ndime imene imati iye ndi nyama ndithudi ndi chakumwa ndithudi ine ndili ndi cholemba chaching'ono apa ndime ya 57 nyama ndithudi ndi chakumwa ndithudi mvetserani zimene iye ananena apa ndipo monga Atate amoyo anditumiza ine ndipo ine ndimakhala moyo mwa Atate anga chotero iye amene adya ine ngakhalenso iye adzakhala moyo mwa ine mwakulankhula kwina Atate ananditumaine, ine ndipo ine ndi makhala moyo mwa iye. Ndipo munthu aliyense amene abwera kwa Khristu akuyenera kukhala moyo mwa Khristu. Oh my, ndi zimenezo tu. Umenewo ndiwo mgonero. Umenewo ndiwo mgonero weniweni umene iwe umaupeza pamene ukhala moyo mwa Khristu. Tsopano matupi athu amafuna chakudya ndi chakumwa tsiku ndi tsiku kuti akhale moyo. Matupi athu, ngati ife sitidya chakudya tsiku lililonse ndi chakumwa, ndiye matupi athu amafoka. Pali china chake mwa ife chimene timayenera kudya chakudya. Chakudya cha tsiku limodzi sitingafike tsiku lotsatira. Inu mumayenera kumakhala ndi chakudya tsiku lililonse kuti mulimbitse thupi lanu. Inu mukhoza kukhala osadya koma mumakhala ofoka. Ndipo tsiku lachiwiri mumakhalabe ofoka. Ndipo tsiku lachitatu inu mumayamba kufoka kwambiri. Chabwino, zimenezo ndi zimene nthawi zambiri ife timachita mudera la uzimu. Inu maona, tsiku lililonse ife timayenera kumayankhulana ndi Khristu. Ife timayenera kumayankhulana ndi iye tsiku lililonse. Ife timayenera kumakambirana izo ndi iye tsiku ndi tsiku. Paulo anati, ine ndimafa tsiku ndi tsiku. Mukuona, tsiku ndi tsiku ine ndimafa. Kumabe ine ndili moyo, osati ine koma Khristu amene akukhala mwa ine. Chotero ngati thupi lanu limafuna chakudya tsiku ndi tsiku ndi chakumwa tsiku ndi tsiku kuti likhale moyo, thupi lanu la uzimu limafuna chakudya cha uzimu ndi kumayankhulana ndi Ambuye tsiku ndi tsiku kuti likhale moyo. Inde, Yesu anati, munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse omwe atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Chotero tsiku lililonse ife timayenera kuti tiziwerenga Baibulo. Anthu ena samawerenga ilo mkomwe. Ena amalitenga ilo kawiri kapena katatu pachaka.
But a real, real believer that's really spiritually built up, he reads his Bible every day and talks to the Lord. That's right.
Koma weniweni, wokhulupirira weniweni amene wamangidwa kwenikweni ndi mzimu, iye amawerenga Baibulo tsiku lililonse ndipo amayankhulana ndi Ambuye. Uko mkulondola, iye amayenera kutero. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse amene akutuluka kuchokera pakamwa pa Mulungu. Tsopano, chinthu china chimene ife timadyera chakudya ndi kufuna kuti tilimange thupi lathu kuti lizilimbana ndi matenda. Ngati inu simudya chakudya ndi kulola thupi lanu lifoke, ndiye ilo limakhudzidwa ndi matenda. Matenda amalowera mpaka mʼmagazi, ndipo apa inu mwapita. Ngati magazi anu si okhuthala ndi oyera chabwino, ndiye iwo nthenda imalowa mʼmagazi anuwo. Chotero inu mumayenera kumadya chakudya chabwino chopatsa thanzi kuti magazi anu azikhala abwino. Ngati inu simutero, inu mumakhala osachedwa kutenga matenda. Ndilo limene lili vuto nda Khristu ambiri. Monga zomera zokhala mkanyumba. Inu mukudziwa, inu mukazichotsa zomera kuzichotsa mkanyumbamo, inu mumayenera kuti mukazisamalire izo. Izo sizimadziwa nyengo. Izo sizimadziwa dzuwa ndi zinthu. Izo zimakhala mophimbidwa ndi kumaleredwa. Ndipo ndilo limene lili vuto ndi ambiri ochedwa Khristu. Iwo ndi zomera za mnyumba. Uko mkulondola, amagonjetsedwa ndi kachirombo kalikonse kamene kangabwerepo. Inu mukudziwa ndi basi mbewu zosakhwima zokha zimene zimayenera kupopeledwa, kapena mbewu za hybrid. Inu mukudziwa, inu mukaitenga ng'ombe yokalamba ya Hereford ndi kuipititsa iyo kunja uko kumsipu, ndi kupititsako yotali kanyanga kunja kumeneko, yotali kanyangayo ikhoza kuchitako bwino chifukwa iyo ndi mtundu wapachiyambi. Koma mukatenga Brangus kapena Hereford imene iliyo kweranitsa ndi ya hybrid, iyo ndi ng'ombe yabwino kamayi yang'ana, ndithudi, yonenepa ndi athanzi. Koma mukakazisiya izo kunja uko, izo sizikachitako bwino, izo zikafako, izo zimayenera kuti zisichita kuleredwa. Mukuona? Ndipo ndilo limene lili vuto lero, ife tili ndi Akhristu ovala bwino, matchali chakula akulu, ndi maphunziro ambiri, theology ambiri, koma iwo amayenera kuti azichita kuleredwa nthawi zonse. Inu mumayenera kuyang'anira mʼmagalasi awo kapena inu simukuona mkomwe. Chimene ife tikusowa ndi Akhristu ena a mtundu weniweni, obadwa pansi pa magazi a Ambuye Yesu, amene samakhala moyo ndi theology ya mpingo, koma kuchokera mu mawu a Mulungu kuyankhulana ndi Khristu. Mawu akubwera mwa wokhulupirira, lake thupi lake la uzimu limamangidwa, osati mwana wa mnyumba. Panali mtumiki wina amayankhula lero, ine ndinamumva iye, iye amanena zimenezo pa wairesi. Iye anati kuti pamene iye anabwera kuno, iye anali ndi vuto lalikulu la chimfine, ndipo iwo anali kukamba zao pa leshoni. Ndipo iwa manena kuti achita ichi ndi icho ndikumudula iye ndikupanga operation ndikuchotsa mogawo la zoyambitsa chimfine zimene zikanaphwanyitsa nkhope yake mkati ndi zina zotero monga choncho ndipo iye anati analata mwa mankhwala odzadza mtsuko zimaoneka ngati panali mankhwala ambiri amene iye amayenera kuti azimwa koma pamene iye anadzabwera kwa dokotala wabwino wa chikhirisitu dokotalayo anati tieni tiwale za mankhwalawo ndipo tieni tiwale za operation ndipo tieni timange thupili kuti lizikhoza kumenyana ndi chimfinecho ndi zimenezo tu chavuta ndi chiyani kuti anthu sakumakhala moyo motalika monga iwo ankakhalira ife timayenera kuti tibayitse chifukwa cha ichi ndi kubayitsa chifukwa cha icho ndi kumazifayira tokha ndi mitundu yonse ya mankhwala kodi izo zimachita chiyani izo zimatipangitsa ife kukhala ofewa onenepa akulu zosakhala bwino pamene munthu wakale bwanji ife timakhala osagwirizana ndi chilichonse tsopano iwo akumakhala ndi zosagwirizana nazo ndi china chilichonse ine ndinayimapo mu africa sindimabayitsa jackson ya malungo koma udzudzu wa malungo matha kutera pa dzanja langa ine ndikanakhoza kutenga malungo iwo sumalira ndipo inu simungadziwe nkomwe iwo umatera iwo umangotera ndi zimenezotu iwe ungakhoze kukhala nawo iwo ngati iwe ungakhale moyo iwe ungakhale nawo iwo kwa zaka 15 ndipo kenako nthawi zina iwe umafa nawo iwo ndipo kumeneko kunali mbadwa zija mtinyumba tawo tating'ono ndi udzudzu uli mʼmiyendo yawo yonse iwo ali maliseche udzudzu kumatilira pa iwo udzudzu wa malungo ndipo izo sizimawasokoneza iwo bwanji iwo anali atadzipangira chitetezero iwo anali ndi katemera woperekedwa ndi mulungu ndipo ndilo limene lili vuto lero ndi anthu ndilo limene lili vuto ndi mpingo ife tikumabayidwa ndi zochuluka ndi theology yopangidwa ndi anthu mpaka ife tafayilidwa paliponse chimene ife tikuchisowa ndi katemera wa mulungu mwa mawu a mbuye mulungu munthu adzakhala moyo tsiku ndi tsiku ndi mtundu umene wa chakudya kuti akamange solo yake kuti ikhale ndi katemera kumatenda a uzimu amene akuyenderera ndi kumadumphadumpha kuzungulira dzikoli ndili ndi zolemba zambiri pa izi koma ine ndikuyenera ndisiye tsopano mangani muzikonzekera katemerayo tsopano ife timakhala moyo ndi izi athu matupi athu akuyenera kukhala ndi izi ndipo ngati ife sititero ndiye ife tikhala osatetezeka ku mitundu yonse ya matenda ndipo mawu a mulungu monga ife timakhulupirira iwo ndi kuwavomereza iwo mwa mgonero ambuye mawu anu ndi choonadi mpingo wanga umati inu simumaso wakuchita kubadwa mwatsopano iwo amati kugwirana chanza ndi kubadwa mwatsopano iwo amati kukonkha iwo amanena zinthu zonsezi ndi zimenezo atate mwana ndi mzimu woyera koma baibulo linati tizibatizidwa mu dzina la yesu khristu mukuona tsopano zipitirirani ndi mankhwala ongopangawo ngati mukufuna kutero inu mudzadzipanga nokha kukhala mkhristu wongopanga mukuona inu simukufuna zimenezo inu simungakhale ndi moyo pokhapokhapo kudzera mwa khristu ndipo tsopano kodi mawu ake amachita chiyani iwo amamanga thupi lathu la uzimu kukhala lolimba pamene ife tikuyankhulana ndiye kuti tizimukana mdyerekezi inu mukuti mbale Branham kodi inu mukuti chiyani kuyankhulana mu mawu ake inde iye ndi mawu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anasandulika thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndipo ife tikuyenera tizidya thupi lake ndiye thupi lake ndi mawu ake chifukwa iye ndi mawu ndipo iye anati mu Yohane woyera 15 ngati inu mukhala mwa ine ndi mu mgonero wanga mawu anga akakhala mwa inu ndiye inu mukhoza kupempha chimene mukuchifuna ndipo icho chidzachitidwa kwa inu ndi zimenezotu izo nzoona mwaona pemphani chimene mukuchifuna kodi inu mukuchita chiyani mukulimanga thupi lanu kuti likhale ndi katemera wa wina wake akabwerapo ndikuti oh chali chichatu sitikhulupirira mukufuula mwaona inu mwamangidwa chiyani inu mukumakhala ndi mgonero mwa inu mawu ndipo inu munabayidwa katemera kwa izo ngati gulu la zankutu libwera icho ndi chiyani izo zilibe mawu mkati mwake ndiye inu ndiotsimikiza kuti izo ndi zolakwika ine sindikusamala momwe izo zimaonekera kukhala zenizeni ngati iwo simawu zisiyeni izo zokha kulondola zisiyeni izo zokha ine sindikusamala chimene izo zimachita izo zikuyenera kufanana ndi mawu mupemphero pamene ine ndimawerenga momubwereza mikaya atayima pamenepo onani Izo zinali kuoneka zolondola kweni kweni. Pamene panali Israeli ndipo chidutswa chija cha dziko chinali chawo. Alendo ameneo analata bwera ndipo atalitenga ilo kwa iwo ndipo analata manga nyumba zawo zawo ndipo iwo analata tenga gawo la dziko limene Mulungu analata wapatsa iwo. Chotero zinkaoneka ngati anenera achi Hebrew 400 aja amalondola. Koma inu mukudziwa panali china chake ndi Yehoshafati chimene chinali cha uzimu. Iye anati inu mulibe mmodzi wina, anati ine ndili naye wina, koma anati ine ndi madana naye iye. Chinthu chokhacho chimene iye amachita ndi kunenera zoyipa. Anati pitani mukamutenge iye ndipo tiyeni timumve iye. Ndipo iye anapita kumeneko, iye anati pitani kumeneko. Koma ine ndinamuona Israeli atamwazikana ngati nkhosa zopanda mbusa. Ndipo kenako iye ananena masomphenya ake. Sopano, akulondola ndi ndani. Zinkaoneka ngati 400 iwo amalondola. Amuna 400 ophunzitsidwa bwino akuti pitani Ambuye ali nanu. Ndipo ngakhale Zedekiya analindi Zedekiya anapanga nyanga zazikulu zachitsulo ziwiri. Iye anati ndizi inu mukawa kankhira alendo okunja kwa dziko. Iye anali wotsimikiza kuti iye amalondola. Iye amadziwa kuti iye amalondola. Koma inu maona iye amalakwitsa. Ndipo apa pali Mikaya mmodzi kususana ndi 400. Ndipo iye anati ngati inu mungapite kumeneko Israeli akamwazikana wopanda mbusa.
Amen. The Lord is with you.
Ndipo ena anati, pitani, Ambuye ali ndi inu. Sobano mwathupi, iwo anali kulondola. Malowo anali a Israeli. Koma mawu Ambuye anali atamuweruza Ahabu. Chotero Mulungu akanadalitsa bwanji chimene iye anali atachiweruza. Ndi mmene izo zilili lero. Mukuona, mawu a mgonero anali mwa Mikaya. Sobano, ngati inu mukuyankhulana ndi Mulungu mukutenga mgonero weniweni, ndipo mzimu mwa inu osagwirizana ndi mawawa, inu simukuyankhulana ndi Mulungu. Inu mukuyankhulana ndi adyerekezi. Ndipo iwo amakhala otsanzira kwambiri. Bible linati, mʼmasiku otsiriza iwo akanadzatsala pang'ono kudzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Koma miyamba ndi dziko lapansi zidzapita, koma mawu anga sadzapita. Ndipo ngati Paulo anati Agalatia 1:8, ngati mngelo wochokera kumwamba adzalalikira uthenga wina wosiyana ndi uwu umene inu mwaumva kale, msiyeni iye akhale otembereredwa. Ngakhale mngelo mu mpingo oyambirira pamene amuna amenewo monga Martin Woyera Irenaeus amuna au Mulungu amenewo pamene mdyerekezi akaonekera ngati mngelo wakuwala koma inu muone iye amakhala atachoka pang'ono pa mawu. Iye anaonekera kwa Eva ngati mngelo wakuwala. Anamuuza iye ndithudi Ambuye ananena ichi, Ambuye ananena ichi. Koma iye sanagwirizane ndi Mulungu pamapeto. Ndipo umo ndi mmene mgonero wabodza ukumachitira lero. Pamene anthu aganiza kuti akupemphera kwa Mulungu ndipo osamamvera mawu, umenewo ndi mgonero wabodza. Ngati inu mukhala mwa ine ndipo mawu anga mwa inu, ndiye pemphani chimene mukuchifuna. Maona, ndipo icho chidzachitika. Tsopano izo sizingangochitika nthawi imodzi, kenako nkuchokapo nthawi yotsatira. Inu mukakhala mwa ine, mawu anga akamakhala mwa inu, ndizo kukhala mmenemo. Abaidi amatanthauza kumapuma mmenemo, kumakhala pomwepo. Inde ndikatemera wa matenda achimo. Tsopano ndilole nine nditseke ponena mawu amodzi awa tsopano, ife tisanapite pa gomera mgonero. Magazi ndi thupi la Ambuye zikasakanizidwa ndi chikhulupiriro, ndizo magazi ndi thupi zimenezo ndi mzimu ndi mawu zikasakanizidwa ndi chikhulupiriro zimakhala moyo wa muyaya. Iye amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wa muyaya, ndipo ine ndidzamuukitsa iye pa tsiku lotsiriza. Ndi zimenezotu. Ndi chiyani chimenecho? Gonero wa Ambuye. Mawu ndi mzimu, moyo uwu umakhala magazi. Mawu ndi mzimu zimakhala moyo wa muyaya mwachikhulupiriro mwa Ambuye. Pemphero langa ndi lakuti, pamene ine ndikuona mapeto akuyandikira, ndikumaona kuti pa miniti iliyonse china chake chikhoza kuchitika, ndikudziwa kuti ife sitili kutali ndi kudza kwa Ambuye. Ambuye, ndiye mu dzina la Ambuye Yesu, mwana wa Mulungu, mundilole ine nditenge mawu, lupanga, ndikuligwedeza ilo, ndi chikhulupiriro chimene ndili nacho, ndikudula njira yanga kudutsa mphamvu iliyonse ya chiwanda, mpaka ndidzamuone Yesu, pakudya mawu ake, kuyankhulana ndi mawu ake. Ngati inu mukhala mwa ine ndi mawu anga mwa inu, ndiye ndipempheni ne chilichonse chimene inu mukuchifuna ndipo icho chidzachitidwa kwa inu. Ndi zokongola bwanji. Ndi umenewo mgonero weniweni wa mawu, ndi mzimu, ndi chikhulupiriro choweyulira izo pamodzi. Pemphani chimene inu mukuchifuna ndipo icho chidzachitidwa kwa inu. Tiye ndipemphere.
Gracious and noble holy
Atate Mulungu woyera wachisomo ndi waulemu ine ndine wankulu El Shaddai kwa Abrahamu.
Oh God, how this great communion
Oh Mulungu momwe mgonero wa ukulu uwu wa Ambuye umakhala moyo wa muyaya ndipo momwe iwo umatipatsira katemera woti tisamanyade Momwe iwo matipatsira katemera wakusakhulupirira. Momwe iwo matipatsira katemera wa tchimo la mdziko. Ndi mgonero ndi chikondi cha Mulungu kwa Atate athu akumwamba. Ndipo ndi chilungamo cha Yesu Khristu ife tili ndi mwayi wofika ku gome ili. Ndipo ife tikupemphera Ambuye kuti inu mumupatsa aliyense wa ife mwayi umenewo usiku uno mu mzimu. Tikhululukireni ife. Ndipo ife tikufuna matupi athu auzimu akule. Ife sitikusamala za kujoina mpingo wina kapena chipembedzo. Ife tikufuna kumanga thupi la uzimu kuti tikafike pokhala ndikatemera kwa chimo. Kufika pamalo amene sitingakhaleso ndi chikhumbo chochita zoyipa. Ndikumene mzimu woyera ukhoza kuwatenga mawu ake omwe ndi milomo yathu ndi kuwayankhula iwo basi monga tsopano monga iwo anayankhulidwa pa tsiku limenelo chifukwa iwo ndi mzimu omwewo umene unali mwa Ambuye Yesu. Ine ndikupemphera Atate kuti inu mupereke izo kwa ife. Maola akutsekera mkati. Basi ndiliti ife sitikudziwa pamene womalizira atadzapulumutsidwe. Koma ine ndikupemphera usiku uno Ambuye ngati alipo amenewo pano amene sama kudziwa ninu ngati mpulumutsi wawo. Mulole iwo akupeze ninu usiku uno pamene iwo akubwera ku madzi a ubatizo awa. Ngati chikumbutso kuti akuvomereza kwa thupili la okhulupirira kuti iwo akukhulupirira nkhaniyo. Kuti Yesu wa ku Nazareti anabadwa mwana mwali Maria ndipo anaphedwa anapa chikidwa ndi Pontius Pilato ndipo anaukitsidwa pa tsiku la chitatu ndi Mulungu ndipo akukhala pa dzanja la manja la ufumu wake usiku uno wa moyo nthawi zonse kuti azipanga kupembedzera. Perekana Ambuye kuti munthu yemweyo akamvera malamulo a Baibulo lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu. Pakuti palibe dzina lina pansi pa kumwamba limene linaperekedwa pakati pa anthu limene inu mukuyenera kupulumukirapo. Oh Mulungu, mulole anthu aone kuona mtima kwa izo ndi mawu okhazikika. Palibepo dzina lina pansi pa kumwamba limene linaperekedwa pakati pa anthu limene mukuyenera kupulumukirapo koma mu dzina la Yesu Khristu.
Therefore the apostle said repent.
Chotero mtumwi anati lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza kuchikhululukiro cha tchimo ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa mbado uli wonse onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawaitana. Perekana Ambuye kuti pakhale kuitana kochuluka usiku uno. Ndipo zinanenedwanso ndi Ambuye athu, palibe munthu amene angadze kwa ine pokhapokha Atate anga atamuitana iye. Ndipo onse amene Atate andipatsa ine adzabwera kwa ine. Nkhosa zanga zimamva liwulanga. Mlendo. Ndipo ngati mlendo ayankhula liwuli mene sila malemba, mwansanga nkhosayo idzazindikira izo. O Mulungu, ndipo ngati ilo lili liulanu, Baibulo, chimene ilo limanena, nkhosa ili onse imva ilo. Chifukwa ilo ndi chakudya cha nkhosa. Izo zadya, izo zikudziwa mtundu wa chakudya umene Atate amazidyetsa. Munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu ali onse amene akutuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Perekana Ambuye kuti ambiri aone ndipo amvetse ndipo abwere kwa inu usiku uno. Iwo amene ali opanda mzimu woyera, mulole iwo asazimitse izo kudikirira ola lina. Izo zikhoza kudzakhala zochedwa mu ola linalo. Iwo akhoza kusadzakhala pano. Ndipo Atate pamene ife tasonkhana mozungulira gome tsopano kuti titenge choyimirira thupi lanu lonyemedwa ife tikupemphera kuti ngati patakhala chimo pakati pathu Ambuye tikhululukireni ife. Inu munati pamene inu mubwera pamodzi dikiriranani wina ndi mzake. Mulungu ngati pali chimo mwaosonkhana awa pali ponse ine ndikupemphera kuti magazi a Yesu Khristu amulekanitse bambo ameneyo kwa chimo lake kapena mkazi ameneyo mnyamata kapena mtsikana. Ndipo Atate ine ndikudzipempherera ndekha kuti inu mundilekanitse ine kukukayikira kulikonse chimo lililonse kusakhulupirira kulikonse chilichonse chimene ife tikudziwa kuti kusakhulupirira ndi chimo lokhalo limene lilipo iye amene sakhulupirira ndi woweruzidwa kale ndipo chimo lokhalo limene lilipo ndi kusakhulupirira mawu a Mulungu. Ndipo Atate ngati pali kusakhulupirira kulikonse mwa ine ndikhululukireni ine o Mulungu chimene kulipo kochuluka ndipo ine ndikupemphera kuti inu mundikhululukire ine. Khululukirani osonkhana anga amene inu mwandipatsa ine usiku uno ndipo adyetseni iwo pamawu. Pelekani izi. Ndipo pamene ife tikutenga zikumbutso za zing'ono izi za thupi lonyemedwa la iye amene anauka kwa akufa ndipo ali moyo kwa nthawi zonse pakati pathu, mulole tilandire mgonero kuchokera kwa iye Ambuye kuyankhulana ndi mzimu woyera. Pelekani izi Atate, ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano kwa ina amene mukuyenera kuti muzipita ndipo simungathe kukhala kwa pafupifupi maminiti 15 amsonkhano wa mgonero, palibe kwambiri a ife ndipo ife tizidya mgonero. Iwo si mgonero wodzitsekera, iwo ndithudi ndi wa mkhristu wokhulupirira aliyense. Mulungu sanalembe mzere pakati pa abaptist ndi a methodist ndi ena otero, ife tonse tili mwa mzimu umodzi obatizidwa kulowa muthupi limodzi ndipo ndife nzika limodzi za ufumu wa Mulungu. Ndipo ngati pangakhale wina wake pakati pathu amene ndi wachilendo, ine sindimakhala kuno mochuluka kwambiri ndipo sindikudziwa kuti mamembala ndi ati ndipo amene simamembala ndi ati. Kumbukirani zilibe kanthu kuti ndinu wampingo uti izo zilibe chochita ndi izo. Ulipo mpingo umodzi wokha muli monse ndipo inu simumajoina iwo, inu mumabadwira mwa iwo uko mkulondola ndipo inu mumabadwira mu mpingo wa Mulungu umenewu. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mumulandire Khristu usiku uno muyankhulane naye iye pamene tikukumbukira thupi lake lonyemedwa ndi zipangizo za zing'ono izi zimene ife timazitenga za Pasaka ndipo Mulungu akonkhetseremo magazi mitima yathu ndi chikumbumtima. Tsopano iwo azibweretsa mgonero ndipo ife tiwerenga tsopano kuchokera kwa Akorinto oyamba mutu wa 12 ndipo ife tikhala tikutenga mgonero tikangomaliza izi ndipo ife tikudalira kuti Mulungu akudalitsani inu mochuluka. Ndiye mwansanga tikangowerenga izi kapena tisanawerenge izi, ngati inu mukufuna kuti muzipita chabwino inu mukhoza kumatuluka mophweka ndiyeno mudzakhale nafe kenanso lachitatu usiku ndi la Mulungu mmawa ndi la Mulungu usiku. Ngati inu mungatsalire kuti mudye nafe mgonero ife tikhala wokondwa kwambiri kuti inu mwachita zimenezo. Ndiye mwansanga zikangotha zimenezo pakhala Ambuye pakhala msonkhano wa ubatizo umene ukhalepo mupafupifupi maminiti 15 kapena osaposa 20 ine ndikuganiza. Akorinto oyamba mutu wa 11 ndime ya 23. Ine ndinalandira kwa Ambuye icho chimene inenso ndinachipereka kwa inu kuti Ambuye Yesu usiku omwewo umene iye anaperekedwa anatenga mkate. Ndipo pamene iye anapereka mathokozo iye ananyema iwo anati tengani ndipo idyani, ili ndi thupi langa limene lanyemedwera kwa inu, ichi muzichitapo ndikumbukira ine. Mukachitidwe komweko iye anatenganso chikho ndipo pamene iye anadya akuti ichi ndi chikho cha pangano latsopano mu magazi anga, ichi mudzichita inu nthawi zonse inu mukamwa ngati chikumbutso cha ine. Pakuti monga nthawi zonse pamene inu mudya mkate uwu ndi kumwa chikho ichi inu muonetsera imfa ya Ambuye mpaka iye adzabwere. Chotero aliyense amene ati asadye ichi, aliyense amene atadye mkate uwu ndi kumwa chikho ichi cha Ambuye mosayenera adzakhala wochimwira thupi ndi magazi a Ambuye. Koma munthu aliyense adziyese yekha ndipo kotero iye adye mkate ndi kumwa chikho. Pakuti iye amene adya ndi kumwa mosayenera akudya ndi kumwa chionongeko kwa iye mwini posalizindikira thupi la Ambuye. Pachifukwa ichi ambiri adwala ndi ofoka pakati panu, ambiri agona. Pakuti ngati ife tingadziweruze tokha ife sibwezi titaweruzidwa, koma pamene ife taweruzidwa ife timalangizidwa ndi Ambuye kuti ife tisadzudzulidwe ndi dziko lapansi. Chotero abale anga, pamene inu mubwera pamodzi kuti mudzadye dikiriranani wina ndi mzake. Tsopano mphindi chabe ya pemphero lakachetechete kwa aliyense wa ife, mundipempherere ine pamene ine ndikukupemphererani inu.
these requests, Almighty God.
Perekani zopempa izi Mulungu wamphamvu zonse. Tikhululukireni ife zolakwitsa zathu pamene tikuwakhululukira iwo amene atilakwira ife. Izi ife tikupempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mapukusi angono awa amene ndi mkate wopatulika wopanda mafuta zokometsera ndi zina zotero umene umayimirira thupi la Ambuye iwo siwo zungulira iwo umanyemedwa mzidutswa zonse izo ndi chifukwa chakuti iwo umatanthauza thupi lake lonyemedwa limene linanyemedwera ife ndipo Mulungu atapereka madaliso ake kwa aliyense amene ati adye iwo tsopano iwo si thupi Iwo ukungo imirira thupiro ine ndilibe mphamvu palibe amene ali nazo zopanga izo kukhala chilichonse koma mkate Mulungu yekha ndipo icho ndi chimene iye anatiuza ife kuti tizidya mkate uwu ndi kumwera chikho cha vinyo uyu tsopano tiyeni ife tiweramitse mitu yathu Mulungu woyera kwambiri amene ife tili antchito ake mu dzina la Yesu Khristu yeletsani mkate uwu ku ntchito imene wakonzedwera kuti zikatipangitse ife pamene ife tikulandira iwo kukakumbukira kuti Ambuye wathu anapachikidwa ndipo thupi lake lofunika ndi loyera mmene ilo linalili linasakanizidwa ndi mikwingwilima ndi minga ndi misomali chifukwa cha ife kuti kudzera mu thupi lake long'ambidwa munatuluka mzimu umene umatipatsa ife moyo wa muyaya mulole ife Ambuye pamene tikudya uwu tikhale ndi chisomo cha paulendo monga Israeli anachitira zaka 40 mchipululu ndipo opanda wofoka pakati pawo Atate Mulungu perekani izi pamene ife tikupemphera inu muyeletse mkate uwu mkate wopatulika kuntchito imene wakonzedwera mu dzina la Yesu Amen Chikho chachipangano chatsopano magazi ine ndikuganiza za nyimbo ija Kuyambira pamene mwachikhulupiriro ndinaona mtsinje uja mabala anu owukha kupereka chikondi chowombola chakhala nyimbo yanga ndipo idzakhala mpaka ine ndidzafe pamene ine ndiona magazi awa mphesa magazi amphesa ine ndimadziwa iwo amayimira magazi amene anatuluka kuchokera muthupi la Ambuye Yesu mulole aliyense amene atalandire izi akhale ndi moyo wa muyaya mulole matenda achoke mmatupi awo Mulole kutopa ndi kufoka kupondelezedwa mulole mjelekezi mumaonekedwa aliwonse awasiye iwo kuti iwo akakhoze kukhala ndi mphamvu yochuluka ndi thanzi ndi moyo wa muyaya kuti akalole kuwala kukawale pamaso paka mbado koyipa kachigololo aka kamene ife tikukhalamo kuti akalemekeze Mulungu Atate akumwamba ife tikupereka kwa inu chipatso cha mpesa mu dzina la Yesu Khristu tiyeletseni icho kuti chikayimirire magazi a mwana wanu Yesu mwaiwo ife tinavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwilima yake ife tinachilitsidwa perekana Ambuye kuti moyo ubwere kwa ife moyo wa muyaya wochuluka kwambiri kuti ife tikakhoze mokwanira kukutumikirani inu bwinoko tikakhale ndi mphamvu ndi thanzi lotitengera ife kuchoka pamalo kupita pamalo pamene ife tikuyembekezera kukutumikirani inu kulikonse kumene inu mudzatiitane ife perekani madalitso awa mu dzina la Yesu ife tikupemphera amen